Mwena batuliza ku radio ya mwe wano muje tuige celebrate Uganda. Muje tuige celebrate Uganda. Ekigambo kya fe kyo lwalero kigenda kuvira ddala mu byawandikibwa byaffe okubala 23 olunyiriri lwa 23. Ekyandikibwa ne kigamba teri dogo. Mukama nangamba tekyali dogo era abalozi abaloga abatayagaliza abaine nugu abebuba abobujja ng'odda kuoli n'omuteeka ke bobo omuloge. Tebikyakola tekyali dogo eri Israeli. Kakati mpuliriza okuva 2019, 2020, 2021, 2022. Moyo natandika okungamba nti teri dogo. Naye we twakuuma okuva embaga y'okuva oba embaga ya Pasika ya Passover 2022. Mukama n'akisaka envumbo n'agamba ati tekyali dogo, teri dogo eri Israeli. Nga lwaki teri dogo eri Israeli? Tokyasobola kukwata ddogo n'okola science w'eddogo ologa omulala. Lwaki? Lwakuba Mukama ajjewo eddogo. Kati oli waaloga, kiki ekibaawo? Tekyali ddogo era oli waaloga, byaloga byakola, ebbuba lyakozesa, obutayagaliriza bwakozesa, obukyayi bwakozesa n'obusungu bwakozesa, ate buleeta ebintu ebyo byakozesezza n'amaanyi gakozesezza n'empewo zakozesezza ne zimuddira. Kibango gamba nti oli ebibi byayagaliza abalala bimuddidde, oli ebirungi byayagaliza abalala byakola mu bulungi abalala baterere nabyo bimuddidde. Nti kyokola kakibe kirungi kakibe kibi kye kijja okufuuka empeera y'omuntu ku nsi, ate kye kifuuka amadaala gamwambusa waggulu ng'avudde ku nsi ogenda mu bulamu obulala. Nti ebintu bye tukola kabibe bibi kabibe birungi bifuuka amadaala agatwambusa mu bulamu obupya, ate ne bifuuka ebisiraani ebitwambala, accident ezigwa ku bantu, endwadde ezibataayiza, ebizibu ebibagwako, ebintu ebyo by'okubeera nti omuntu ayiringa ensawo erimu ebituli. Olwaki? Olw'okuba bw'aba byanoonya ate byakolera abalala nga tayagaliza abalala bijja mwambala. Ekigambo kyaffe ngenda kukijja mu kubala okwa 23, olunyiriri lwa 23 egamba weti, for there is no sorcery, teri dogo against Jacob, there is no divination against Israel. Techali science wakola dogo omuntu n'agattagatta ebintu, atutte enviri z'oli, atutte ekifaananyi ky'oli, atutte ebintu mbusimanya amutege taro, byonna byanaakola abanga yeetega yekka. Kyokola kye kijja okuweebwa. Abaana ba Israel bagenda mu ddungu nga bavudde e Misiri. Abasinga twasomesebwa ne batubuulira nti bwe baava e Misiri bali bagenda mu nsi nsuubize. Naye eyo ye mistake gye tukola lwakuba tulowooza Katonda bwe yabajja e Misiri yali abatwala mu nsi nsuubize, ng'ate mu makkati g'ensi ensuubize wakati w'okuva e Misiri mu nsi gye babadde babonaaboneramu n'okutuuka mu nsi ensuubize waaliwo eddungu. Ng'eddungu eryo ye college gy'emisomo we bagenda okusoma, we bagenda okukolera ebintu ebibagezesa, ebibayingiza mu kemebwa oba ebibayingiza mu kola okulaba bayina obusobozi banaasobola okugenda mu nsi ensuubize ne batuukiriza Katonda ky'abagambye, banaakuuma amateeka ge, bawombeefu, bamussaamu ekitiibwa. Ebyo byonna byabagezesebwa mu makati wano mu ddungu. Baali mu ddungu emyaka 4. Ekyandikibwa kigamba nti Yesu yali tannaba kutandika kutambulira mu buweereza bwe. Kyasooka okukola Bayibuli egamba nti Mwoyo yamukkako n'amutwala mu ddungu akemebwe sitaani kankaddemu. Mwoyo yamugwako n'amusindika n'amutwala mu ddungu akemebwe sitaani ennaku 4. Kati lwaki Yesu atwalibwa mu ddungu okukemebwa? Ekigambo kemebwa kiva mu kigambo kye bayita okugezesa oba okukola ebibuuzo. Okukola ebibuuzo okugezesa omuntu okulaba omuntu ayina obusobozi kyatendekeddwa okubeera ekyo ekigendererwa kya Katonda mu bulamu bwe asobola kituukiriza. So bw'atyo sitaani n'afuuka omusomesa akema omuntu ono okulaba mu kikemo kino atuukiridde. Bayibuli tugamba nti tulaba ebikemo eby'enjawulo. Waliwo yamutwala n'amutwala ku kizimbe waggulu n'amugamba nti w'obuuka n'ova eno mala Katonda ajja kuwa bamalayika bakukwate. Ekituufu kiri nti bamalayika baweereza abantu baana ba Katonda, naye ate sikema Katonda n'ogamba kankole bwe nti nze mpa bamalayika bankwate, n'agamba no sijja kikola. toke manga katonda wo. Na mutwala na amulaga amayinja ngenjali muluma. Na mugamba oli mwana wa katonda gafule migati olie. Na gamba sijja chikola lwakuba chiva mu dobozi lyo. Era sijja chikola lwakuba ndi mu kisibo nachiwakanya. Era bwacho na mutwali walala. Na mugamba ntidaba bine bibuga byonna n'obugagga buno bwonna bwange. Era wonvuna mirano ntendereza n'onyimusa njabu ku obugagga buno bwonna. Ebibuuzo bino nno bannange abasinga kuffe tubigwa. Era abasinga bafuna nnyo amaanyi okuva eri sitaani nti olw'okubanga bagenda kubeera bagagga naye nga amaanyi ago gajjirako ebintu ebirala gajjirako okemebwa n'okkola ebintu eby'obukyayi obuseegu okuwakana
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine.